ngiyawubona wena sengiyawubona lomkhondo wakho sengiyawubona wena sengiyawubona lomkhondo wakho sengiyawubona wena sengiyawubona lomkhondo wakho sengiyawubona wena sengiyawubona lomkhondo wakho
Thank you.